Obeya, 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 obeya. Ado labago iyo shadle, ado galdala illa choga, ado galadi gumaday, gayigi ado xoreyay, ado qori garabka haysta, gabobayo gari mayo. Haddad gadaadi gabowdo, asay galadu timado, hoyo guntigaga duqso, gunto galka haka cararin. Fulaygi galada ka carara, cadabki allu galaye, cadabki allu galaye, hoyo guntigaga duqso, gunto galka haka cararin. Gasigi galada gumada, dabed gayigi xoreya, rayanki jannu galaye, hoyo guntigaga duqso, gunto galka haka cararin.
Caruure sheeko sheeko, waxaa jiri jiray dooli. Dooligii yacni dooliyaa tashtay ama jiir, jiirta magaalada aa tashteen. Waxay dhaheen yaanyuur ama bisad wayna dhibtay, seen yeelna si aan yeelna ma lahan, mar walba wayna cuntaa. Si alaala si aan dhahno alla aan hee maxaan sameynaa, ee dhaheen qaar ka mida jiirtii ama dooligii ayaa waxay dhaheen waxaan samaynaynaa koorta geel maaragtay oo kararacdo oo maaragtay markuu soconayo kalow 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 dhahayso, midaasaanu xireynaa si marka ee noogu soo socoto ee noo soo socoto aan u maqalno koortaas kalow kalowdeeda aan u kala cararno. Markaasaa la dhahay waa arrin fiican, aad inoo anfacaysaa. Markaasaa la yiri yaa u gelinaayo yaanyuurtii qoorta, yaa u gelinaayo ilaan qof u gelshaa la rabaa oo geesiya. Qof walibu ay way isfiirfiiriyeen, qof dhaho anaa u gelinaayo waa la waa, ayagoo meeshii yacni taagan oo aan yacni waxay dhahaan la taladii ay ku lamlameysan tahay. Yaanyuur waxay uga soo baxday geeskan, yaanyuur markay dhanka uga soo baxday inta soo booda hal jiira ama dooli ee dhab siisate. Markay qabsate jiirtii kale weeba kala yaaceen, way kala ordeenbo, maxaana koor la suraa ayagaaba hal xaba lagala baxo, la qaatay oo la cunay. Marka caruur ee sheekadeeni maanta intaasay ku egtahay.
Samoowa, 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 samoowa sarariya lagowa, sakaariyo meydhaqowa, sadkii rabbi keenayowa, sabuuxiyo soonfurowa, sagaalaadka arrafowa. Halkaad xalano xoqaysay, halkaad xalay ladiska diiday, halkaad xara dhaaminaysay, lagu mari gacan malaa'ig, hugaaga lagaama qaato, halkaaga lagaama seexdo, habari fiid kuma habaarto. Hobeeya, hobeey, hobeeya, hobeeya, hobeey, hobeeya.